wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ku qabatay kulanka wada tashiga istaraatiijiyadda baaxadda cadaaladda heer wasiir. Kulanka ayaa waxaa goob joog ahaa wasiirada wasaaradaha amniga, cadaaladda, arrimaha gudaha, maaliyadda iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta Jubbaland, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo xubno ka socday wasaaradda cadaaladda heer federaal. Ujeedka kulanka ayaa ahaa horumarinta adeegyada cadaaladda iyo garsoorka 5 sano ee soo socota iyo la tashiga wasaaradaha bahwadaagta la ah wasaaradda cadaaladda ee Jubbaland. Kulanka kadib, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, Cabdulaahi Cabdulqaadir Qaanuuni, ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka.
Kulanka yoolkiisa hadafkiisuna wuxuu ahaa horumarinta adeegyada cadaaladda ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, sidii la iskaga kaashan lahaa oo wasaaradahani run ahaantii ay dowr weyn ku leeyihiin horumarinta adeegyada cadaaladda ee dowladda Jubbaland, maadaama wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland ay dadaal xooggan gelinayso horumarinta adeegyada cadaaladda ee deegaanada Jubbaland, dhammaan baaxadda cadaaladda Jubbaland ay bixinayso. Maanta kulankani wuxuu ku saabsanaa sidii la iskaga kaashan lahaa, sidii loo horumarin lahaa adeegyada cadaaladda ee dowladda Jubbaland run ahaantii ka jira dhammaan deegaanadeeda. Wasiirada ka soo qaybgala kulanka ee bahwadaagta la ah baaxadda cadaaladdu waxay run ahaantii ku dheeraadeen ballan qaadeenna inay garab istaagayaan sidii loo horumarin lahaa adeegyada cadaaladda Jubbaland, ha noqoto dhinaca daadejinta, ha noqoto dhinaca la shaqeynta hay-adaha amniga ee cadaaladda la shaqeynayaan, ha noqoto dhinaca dhaqaalaha, ha noqoto dhinaca u qareemida adeegyada cadaaladda Jubbaland. Run ahaantii kulan wuxuu ahaa si ku soo dhammaaday jawi wanaagsan, layna isku fahmay in hadaf muhiima ay tahay dowladda Jubbaland ay u tahay sidii loo horumarin lahaa baaxadda cadaaladda Jubbaland, loona horumarin lahaa adeegyada la siinayo reer Jubbaland ee ku saabsan cadaaladda, taasoo mar walba ka shaqeysa baaxadda cadaaladda Jubbaland run ahaantii oo xiriir wanaagsan ka dhexeeyo, si fiican u wada shaqeyso hadday tahay baaxadda cadaaladda Jubbaland ka kooban wasaaradda cadaaladda, ciidanka asluubta, garsoorkii oo maxkamadihii iyo run ahaantii xafiiskii xor ilaalinta, sidoo kale laanta CID oo ka tirsan booliiska. Run ahaantii waxaa ka dhexeeya xiriir xooggan oo qoto dheer, dhammaan hadafka ugu muhiimsan ee laga shaqeynayana uu yahay horumarinta adeegyada cadaaladda ee Jubbaland. Jubbaland run ahaantii waxay ku dadaashaa mar walba sidii looga qabtiri lahaa bulshada reer Jubbaland inay helaan adeegyo cadaaladeeda hufan, ha noqoto xoojinta adeegyada ay bixiyaan hay-adaha garsoorku oo run ahaantii hadda gobolka Jubbaland hoose si fiican uga shaqeeya, sidoo kalena xoog la iska saaray golaha adeega garsoorka Jubbaland oo hormuud ka yahay sidii loo dhisi lahaa garsoorkii gobolka Gedo oo run ahaantii soo dhammaaday, mar dhowna qorshuhu yahay sidii loo howlgelin lahaa dhammaan deegaanada Jubbaland howlaha loogu howlgelin lahaa. Kulankaasoo run ahaantii kusoo dhammaaday isfahan iyo ballanqaad in la horumariyo adeegyada cadaaladeed ee ka jira deegaanada Jubbaland.